et la plaisir.
Yeah, yeah. BMG everlasting, baby. Bingwa. Right or die for my family. Asante kwa fans yapo kuna ale kamili. Kabe kwaza pay why kwangu ndiye utajiri. Praying every day, all day for my family. Allow me to introduce myself. Hata kama game ni tough, hata kama utafake love, nachaka wone kila jino cause I'm blessed.
Oh, I'm shaker. Marino yenu kwangu ni shaker. Wangu miye shega. Wani shega, shega.
Wani place zangwasi, zangwasi. Ukinuna nina cheka ni place zangwasi, zangwasi. Ukinuna natakata ni my brezo. Yeah, it's my brezo.
Ride or die for my family. Asante kwa friends japo kuna ale kamili. Ride or die for my family. Ride or die for my family. Namshukuru Mungu siwezi kuijua kesho. Maybe kuna muda ngenizidisha mateso. Vipi ningejua nitampoteza nani kesho? Ama ningejua nitawekwa ndani kesho? Amenipa vision ni waze mpaka kesho. Kwa sababu zake kanifanya niwe special. Niwe moja kati ya wasojifanya special. Niwe na shukrani nipambane mpaka kesho. Mana ya ndo anejua ile siku itapofika. Mwanadamu wawezi nifupisha ta dakika. Tunatabiria na kesho zetu na tujue mwisho wetu. Hata tukiugua magonjwa sotibika. Nowadays ukini drive crazy na kutia pancha tu mapema. Na safari yetu inaribika. Vyo vinafungika, memo tunazika. Unasaulika, heshima ni easy kama yai kuvunjika. Chunga macho yako, blessi zangu kumulika. Lika, zako zitafika.
Wani bless zangwasi,
zangwasi.
Ukinuna nina cheka ni bless zangwasi,
zangwasi.
Ukinuna natakata ni my bless. Yeah, it's my bless.
Zangwasi.
Yeah, yeah, dopani, dopani.
Dream.